Efes naabe simore nayi. Nden non min cokado sababu de jomirado o mbodo wajo on yon ngurdam kantudam e ewnango go Allah ewni yon go tawa ko yenkinare e neware e munyal njogondirte munyal tawa ko der yide tinnodon e fandinirde gotaagu ruhu o dejre hakkunde mon bandundu ko woturu ruhu o ko goto hono no daba o gongo e ewnango go ewnano don ngu woniri gotu ni jomirado o ko goto holare de ko wotere baptiste gongol ko gotol Allah o ko goto ko kanko woni bammu yimbe fof jimi e fof wondi e fof woni e fof goto e men fof hebiri dokkal mum e mojjere Allah he no almasio betaniri dum ni ko dum wadi ine wiye
o ngabbi dow o nawari maccobe o wadani yimbe dokke
kono holi ko firti o ngabbi so wana o adinoma tellade ha e nokkuji burdi lesdude leydi tellido o ko kanyum e hoore mum woni ngabbiddo jime asamanuji fof o ngam hebbinte fof ko kanko rekki be wonde nelabe rokki be wonde annababe rokki be wonde wajotobe kabaru mojo rokki be wonde aynabe janginobe o wadiri non ko ngam hebludu senibe be ha mba wadde golle service de mbele bando almusiwndu ina bamto ha keben wonde gotum e der holare men gandal men e bi Allah o ha nyane gonden timmube daribe darde yerundirde timmende almasiwnde hono non natten wonde wasnube be yimbe kaytinta njaayira gande kala ciirol majjinira peje mumen e komtali mumen gonen wajundirobe gonga e der yide beleden bamto e kala fannu ha badoden hore men de hono almasiwo ko kanko addani terde bandude fof nangundirde ha tidi ko kanko addani gulde bandu rendinde terde fof hono non so tergal fof wadiri golle mum no haniri nden bandu fo maunat bamtoto e der yide nden non ko dum do biatmi on ko dum do cetantomi on e yeso jomirado on potani hankadi wurdude no hefere beni sabu mijoji mabbe di ko mere be jogi ko hakkilaji nibbi be jeyaka e gurdam dam Allah rokkata dam sababu de humam binnagu mabbe e titgol mabbe koye hay gacce gote be ngala be gullima e gede gamutinde abe kunyidi e dendangal gede tunude kono onon wona non jangirdon almasiwo so tawi kay ko kanko tigi kalaniradon hala mum janginiradon no gonga o wonire makko ni kanko yesu koni janginiradon mo borade neddagal mon kingal jerondirgal e gurdam mon gadanam gal muyoji puntoji bonnatangal dalde ruhuji mon kesde tine bornade neddagal kesal godgal pewal e senare gongdunde gal Allah tagi e sifa mum gal nden non cere e fenande kaldate gonga ngati enen fo ko en terde bandu woturu so on ceki woto bakkudine woto nange muddu on e fitina woto dokkate iblisa damal yo gujjo natto wujjude watta tampude wura e warñende mum waawa wallude wasbe woto konguli bondi jaltate kundude mon kono so hala yonti kaldate hala njotka mbawka bamtude e barkinde hedotobe be woto gaddane ruhu Allah cenido o sunare ko kanko jeliridon ngam nyalawmo ciotigu mono ngite kala mette berde mon cieron e laaware fitina dukoji e bonnidde wodbe ngoppe dendagal nyaadre mojjondirte e koye mon njurmondirte njaafondiron no Allah yaafori on e der kabondiral mon e almasiwo oni.